Kuna kule, bono fasina madaya za wena. Chimba na chimba na chimba tufeki makoni kakomba to wema hawana kasepe tu Spago ni mimi na kama si mimi basi si nini. Niga siringi na wala si disi. Niga mabisi sipendi kwa dini. Gaba ni china na deni ni mingi. Gaba ni siri na kama si siri kelele za nini. Jana mazisi na inti ni sisi. Banga bunduki tumia vizuri. Sasi na utu maheta jamani. Basi dunia tupoka mahali
I'm in the battlefield, I'm in the side of kills. Running so fast and I be there, trying to be around you. I wanna come home, wanna be there, wanna feel love so cold out here. Wanna be there, see you give back to beautiful girls. Girls, 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 beautiful girls. Girls, girls.
This is a war not a game, this is a fight not a play. I'm a star life for you, babe. Dodging the bullets, the enemy fighting for you is my prodigy. I'm never weak, I got energy. Don't wanna see you do yology. Don't wanna see the apology. Ain't gonna lie, I'm alive, alive, alive.
Vita huku tu ni terrible, huku ni terrible, kitu tu ni horrible, kitu tu ni horrible. Jua uko sina, jua uko sakini, kichoka na mimi jo. Acha kulia mami, bana tulia mami, home nakuja mami. Wacha stories za nani, ngoja ni malize deal. Saki stories za kukill, ninataka tu kuheal, kuheal, nataka tu kufeel. Wacha wazidi kujaza hate, jua na wivu tukirelate. Hata wazidi kukaza bet, sisi hapa tunajaza stock. Watazidi kujidai bro, stories zao bana zina bo. Hadi sisi hatuwezi grow, wacha basi sisi tuwa show.